say, baby, I'ma wake up for you. I'ma have my way with your body. And when I'm done touching you, I bet you won't wanna give yourself to nobody.
Wanasema mapenzi ni kamari, ila ulinipenda nasi kuwa na salari pia. Ulilinda shima yangu na ulinithamini, japo nilishi kwa wazazi sikia. Ulipenda uniandame, ukupenda nijichanganye, kwani uliogopa maradhi dia. Tulipanga mipango na tuliweka torati za kuja kuwa ni wazazi.
So don't let me down.
Don't let me down. Don't let me down, baby.
You made those promises. Don't take them back now. Don't let me down.
Don't let me down.
Do all the things you said that had me going. Let's get caught in the moment.
Wajira mtihani na sikuwa tena kazi. Nitamani ni kutunze kwa mie liopata, japo ntimize ahadi. Niliumia moyo na machungu tele, pale ulipo nithamini na hukuleta kwere. Leo upo mbali, nina machungu tele, ila usijali, bado na sikuma kete. Maisha yali change baada mwingi msoto, na miliumia kwani sikutimiza ndoto. Maisha yali change baada mwingi msoto, na miliumia kwani sikutimiza ndoto, baby.
So don't let me down.
Don't let me down. Don't let me down, baby.
You made those promises. Don't take them back now. Don't let me down.
Don't let me down.
Do all the things you said that had me going. Let's get caught in the moment.
Rapture with Khalifa.
Lego Genius.